I am at lephume last year ukuthi mina kusukela kwa first year ngize ngiyophuma euniversity kwa honors uma ungase mawungase ungibuze ukuthi what career path am I following, I would not have been able to tell you. Mhlawumbe futhi the best that I could have told you was I don't know and I'm really not interested in defining it. Mina angakaze in my whole life ngibe no nentshisekelo yokuba mfundisi. Ukukhula nje ngithi ngizoba umfundisi. Ayikakaze ube khona intshisekelo yokuthi ngizoba i-scientist. Ayikakaze ube intshisekelo yokuthi ngizoba uthisha or a doctor or a policeman or anything that we could have called a career path ngaleso sikhathi. I honestly was born into a life where I just allowed things to take me